Za muzika e na feel yes cool cry everything will be fine penzi letu li shine baby cause the muzika e I feel
yes cool cry
everything well well basi penzi letu good good usijali mini wa kosito duru penzi lako jinzi na voli tunza mami sitaji kufuzwa mama mi kukumis tunga kuchezwa mami basi tuopote zeta mama mi Masheri umbali nami ila ndangoja hadi niangushe vigogo tucheze kidogo toyo simanzi ya kuwa mbali na mimi ah, darling we dance tucheze kiafrika mimi na wewe hadi milele
Kina bina na yo Shake it Ata kama uko mbali na mi Mama Nale kina bina na yo Shake it
Unanipenda, unanipenda, unanipenda.